I change praise and faith in this one. I fight on music. Yeah. Nimejaribu ya dunia, lakini ni abure. Inaweza kuwa na mali, lakini itaisha. Mtu atakupenda, tena kesho atakuyasha. Lakini Yesu ni yeye, yote kuwa vyote.
Kimberly, wewe ni
Saidi,
wewe ni
Mtetezi.